Musajja w'amaanyi Jesus, muntaana yazukiza Lazarus. Tawemwe kwate kagenda kulinyisa kirasi, ofuuke manager bakuyite bosi. Yesu yatukuume kiro mu matumbi, atuwonya abatemu nga tuyina ensimbi. Yesu ye security atera ye muyambi, walumbe tatusobola muganda wa nambi. Ye beskini the singer, ye beskini the singer, ye beskini the singer. Yesu wantalifete tusobola kubera. Ye beskini the singer, ye beskini the singer, ye beskini the singer. Yesu wantalifete tusobola kubera. Ye beskini the singer, asimulula awonya ya singer. Muwe kitibwa era omutenga, ajja kubuliza nyiri yonamo mawanga. Nange nyanzi jayo jebali bamponga. Yesu ye God, sitani tankanga. Erera ku Yesu toja kutyanga, tayo wa msai kululo jaja muwanga. Sija kukiriza sitani kunsinga, Yesu yaja kununulanze. Yesonga hapa manyinga siride na kaunga, kuboli ya mazima nobula mkwe nasenga. Yesu ye security kubanga ye mukumi, yakuma abachala nabami. Yankumira mami wange ne daddy, atukume bitundu kikumi kuchikumi. Ye beskini the singer, ye beskini the singer, ye beskini the singer. Yesu wantalifete tusobola kubera. Ye beskini the singer, ye beskini the singer, ye beskini the singer. Yesu wantalifete tusobola kubera. Yesu ye beskini the singer food, buli kiseera abeera kudu. Waba kitoke nze mbeera ndu, yagumya n'emitima gya bannamwandu. Ye beskini the singer water, yanwanira entalo kubanga ye fighter. Bantu bangi bawonya nga baagala kwetta, ajja kutekako ekisa akuwa amafuta obeera omuyambi w'ensi etandika okukuyita. Ye beskini the singer clothing, yatukuume waffe tusula bulungi, yatutemere kkuba ery'okufuna siringi. Yesu ye king owaba king, Yesu mbanga championi mulingi. Ye beskini the singer seruta, wamanya gabane talanta, ajja kulinyisa nyonyi okolereke kata. Yesu kwemuka okumponya enyonta, uteri Yesu abaagala bayita. Ye beskini the singer, ye beskini the singer, ye beskini the singer. Yesu wantalifete tusobola kubera. Ye beskini the singer, ye beskini the singer, ye beskini the singer. Yesu wantalifete tusobola kubera. Omusajja Yesu yekaye mununuzi, yazukira muntaana, yafuuka omuwanguzi, yafa ku lw'ebibi byange, yanaga obwagazi, sente z'ebiwonvu ewange, ewamu n'ensozi abaziyina muzooje. Ng'ambayirizi obeera mu Yesu okaluba ng'olwazi, bwe naazeeko obubi ng'obwezi. Erimu abasajja n'abakazi, mumukoole buli mwaka na buli mwezi. Abantu mwenna muveemu obukyayi, Yesu ku lwaffe yayiwa omusaayi. Ne bosindika edduka ikanonti dayi, ensonga lwaki musinza abambuuza waayi. Yakuuma bavubuka n'abazeeyi, ajja kulinyisa nyonyi okolere e Dubai, kolere e Dubai. Ye beskini the singer, ye beskini the singer, ye beskini the singer. Yesu wantalifete tusobola kubera. Ye beskini the singer, ye beskini the singer, ye beskini the singer. Yesu wantalifete tusobola kubera.